radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda n'umanya w'ikiganiro agasaro kaburaga umwe hari kuwa muri sanga ikiganiro mutegurirwa kanigizwaho nange Veniste nshimiye Imana. Mu mwaka w'1996 igihe inkambi zari zicumbi cy'abanyarwanda zasenywaga mu cyahoze cyitwa Zaire, Mpagazehe Emmanuel yabunanye na bamwe mu bo mu muryango we barimo nyirabukwe witwa Uwimana Penina na baramubengaruye Thomas Abinshuti Maisha na Ibrahim basigaye iwari. Kandi Mpagazehe Emmanuel ari mu kiganiro agasaro kaburaga abashakisha atuye mu karere ka Kamonyi umurenge wa Gacurabwenge akagari ka Gihinga umudugudu wa Ryabitana.
Umwe n'imabukwe uba muri Kongo baburanye 2009 ubwo twebwe turatahuka aho yari yasigaye naho bita muri Warikare ahantu bitwa Kiwuri ubwo uvuye Hombo werekeza mu mashyamba nyine uza muri Masese niho basigaye. Ariko nyuma twaje kumva amakuru ko baravuye muri Masese bakaza aho bita Kibabi mu nkambi babaga muri buroke ya gatatu ko bahita Bukoroni nkambi yabaga.
None se dusubira inyuma gato ya muri 2009 mubasiga Masisi mukagaruka mu Rwanda, niki cyatumye mubasiga inyuma?
Ngo kubasiga inyuma twari mu bibazo bikakaye by'intambara ubwo biba ngombwa ko duca ukwacu nabo baca ukwabo ubwo bo bagenda binjira mu mashyamba natwe dukomeza inzira yose duhinguka aho bita Hombo bihita twinjira dusanga ari inkambi ya HCR bihita twinjiramo turataha.
Hanyuma se ayo makuru mwabonye ababwira ko bo baraho ngaho Ikibabi muri iyo nkambi nawe mwanyuzemo ko ariyo bagezemo nabo, ayo makuru mwayahawe nande?
Bo twageze mu Rwanda turandika twandikira FSR impapuro turazohereza zigerayo.
Yego.
Nyuma yaho nabo baza kutwandikira ubwo kuba batwandikira rero nta yandi makuru yabo twongeye kubona kugeza na n'ubu ngubu.
Nyibutsa abo ngabo urangisha barimo nyoko bukwe harimo n'abaramu bawe amazina yabo n'ayahe?
Mabukwe yitwa Uwimana Penina.
Yego.
Muramu wanjye akitwa Ngaruye Thomas. Na Habinshuti Maisha niyo yitwa Ibrahimu Sarukondo.
Uretse abo ngabo nta bandi bene wanyu basigaye muri Kongo?
Basigaye muri Kongo ni babyara banjye babiri. Uwitwa Sofia Mukakabasha wari ufite imyaka 8.
Yego.
N'uwitwa Sivene Imana Nyiranyirano imyaka 6.
Abo bo basigaye hehe kunumva ari abana bato?
Abo basigaye aho bita Imurindi uvuye koko twavuye mu nkambi kandi bayisenye duhita twinjira mu ishyamba twari kumwe nabo. Rero ngo Imurindi dusanga aho abasirikare bari badutangiriye bari bashenye inkambi tubahuye nabo aho ngaho Imurindi babaturasheho abana basubira mu ishyamba natwe turirukanka ubwo mu mashyamba turatatana gutyo kuvugwa kugeza na n'ubu nta makuru yabo turongera kubona. Ubwo nimba barapfuye aho ngaho Imurindi nimba wenda hari umuturage waba warabatoraguye nta yandi makuru yabo tuzi naho ngaho byarangiriye kugeza na n'ubu.
Ariko se Mpagazehe ko numva benshi mu muryango wawe basigaye muri Kongo ukagaruka mu Rwanda, aho ngaho mu Rwanda wahageranye nande, ninde washoboye gutahukana?
Bo njyewe nagiye nkiri umwana mfite imyaka 10 hagati ya 13 na 14 ndikumva 14 itaruzura neza. Ubwo nahunze mungana na data na mama na masenge abo bose twaragarukanye na bakuru banjye na bashiki banjye bose twaragarukanye. Ariko ubwo batahutse mbere muri za 1997 mbere natahutse 2009 urikumva ko namaze imyaka hafi 15.
Yego.
Ubwo rero bo baratahutse batahuka mbere ngo mire ngiyo igeze igihe nanjye ndatahuka abo bose nyine baraje barahari bose baracyariho nta n'umwe wapfuye. Ubwo nanjye nizo nyine ndashatse natahukanye abana babiri n'umugore kugera mu Rwanda ubu twese turi aho mumaze kugera ku bana batandatu.
ariko mpagaze he nyibutsa abantu benshi baba bumva ibi biganiro bakumva yo mayira mwanyuzemo ayo mayira yinzitane yo muvuga ngo mwagenza amashyamba benshi baba bibaza abo bantu cyane cyane nkawe wari umwana muto ukagenda uhangana n'ibyo bintu tazi n'amayira utazi ugaca inkono utazi mu mashyamba utazi twibutse tubwire izo nzira kuzigenda ushuje amaso inyuma yishuje amaso inyuma cyane cyane utekereze mukakabasha Sofia na Twizerimana nyirantu wambwiraga bari bafite imyaka 8 nabo basize inyuma aho ngaho warufite 14 kugenda izo nzira ndende ukiri umwana muzigenda mugenda iyihe ntambwe mufite izihe ntege
izo nzira rero ni ikiganiro kirekire cyafata umwanya muremure kugufatanya n'akanike ariko ndikwibaza mu bantu batanu bari imbere y'abandi mu nkambi ya Gatare niho twabaga
yego
ari ndimo twageragezaga kuyoborwa n'agakongoro k'agasheke twagendaga turya tujya kuzana ibiti mu birunga bavuye mu nkambi twerekeza aho bita Mugunga cyane bita mu rutare ndanumva bahavuga ngo FDLR ziharwanira mu rutare ndahaza cyane bihagije twinjira mu ishyamba turakomeza duhinguka hejuru mu birunga turadadoroda duhinguka mu mukenke Gatare izo zaki Mugunga hafi Bakajeri nawe twaciye ariko nyine byarugeze bikomeye kuko muri urwo rugendo twibaza twaragenze n'iminsi irindwi nta mazi twageraga yo kunywa nta byo kurya inyota kurigiriki kurigiriyasi ni ukuvuga ngo cyakoze mu minsi nk'itandatu Nyagasani yaduhaye akavura tureka amahema kuko tuyafite tubona tuzi two kunywa ubwo abarokotse muri icyo gihe n'ayo mazi yabarokoye ako kavura kahaguye naho abandi bose benshi baguye aho ngaho mu mashyamba twarabibonaga n'amaso nuko twagenze aho ngaho kwinjira muri mu nkambi ya Mugunga.
Ubu ngubu uri mu Rwanda urashakisha benshi mu muryango wawe basigaye muri Kongo bashobora kuba bakumva urambwira uti bari Masisi ndetse haraho uvuga uti bamwe bari muri bloke ya gatatu mu nkambi ya Kibabi ku Giporo niko wambwiye niba nibuka neza abo bose niba bakumva bandikira ibaruwa y'urukundo mu munota umwe usigaye hari ibintu byinshi bifuza kubabwira urwo Rwanda ushaka kubabwira urimo babwire iyo baruwa kundo muyandika mu munota umwe gusa kubabwira iki kuri ku mutima n'icyakozanye mu kiganiro agasaro kaburaga kubashaka
ibaruwa y'urukundo ituma mbashaka ndabakunda narabakundaga ndacyabakunda kandi sinzatezuka kubakunda niyo mpamvu nifuzaga ko aho baba bari hose banyumva batahuka tukubaka igihugu cyacu kuko nabonye ntambara nazibayemo nabonye byinshi ntacyo zimaze kandi n'ubuhungiro nabwo nabonye ntacyo bumara icyaba cyiza ni uko baza tukabana mu mahoro tukubaka igihugu cyacu n'inshuti n'abavandimwe abo twabanaga aho hose mu mashyamba mu gisirikare n'ahandi abo bose rwose ndabakunda kandi nifuriza gutaha mu gihugu cyacu n'amahoro.
Emmanuel Mpagazehe, ndagushimiye cyane kuba waje mu kiganiro agasaro kabura gushakisha bene wanyu kandi ukadusangiza amakuru y'iyo nzira ndende wanyuzemo kuvukira umwana kugeza ugarutse mu Rwanda. Ngaho rero ndagushimiye nkwifurije amahoro y'Imana.
Shaka gasaro kawe muzakabona, maze rero shaka gasaro kawe muzakabona. Wiki kintege shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Uwitwa Mukarubayiza Maria ararangisha basaza be bavukanaga ari impanga bitwa Ndahimana Eugene na Nge Ndahimana Theogene bahunze umwaka w'1994 berekeza muri Kongo bakaba bavuka mu cyahoze ari komini Nyabisindu segiteri Gahanda Siride ya Rugarama. Maria Mukarubayiza atuye mu karere ka Nyarugenge umurenge wa Muhima akagari ka Rugenge umudugudu wa Rugenge.
Kinzanya muri iki kiganiro ndagira ngo nyine kuko nari naratanze itangazo ryo kurangisha abasaza banjye babiri bagiye muri 94.
Urambwira ko ari basaza bawe amazina yabo na yahe ni bande abo bavandimwe bawe?
abo bavandimwe banje bangwaga mu ntege, umwe yitwa Ndahimana Eugene, undi akitwa Ngendahimana Theogene, nyine nibo bankurikiraga jyewe.
None se 94 bava mu Rwanda bari bafite imyaka ingahe?
Urumva bahavuye ari abasore, ari insoresore z'abasaza, bari abasore kuko nanjye nayo ifite imyaka icyo gihe nka 20. Urumva bari hasi, nayo ifite imyaka 20, bari hasi yanjye, bari buje nk'imyaka hari nka 18. Bari barafashe n'irangamuntu, bari abasore.
None se kuva 94 kugeza ubu nta gakuru kabo wigeze umenya, ntabwo uzi aho baherereye?
Yewe, ntako nigeze menya, nta na gatoya. Nyine ubwo twabaga gutekereza gushakisha, nyine nk'uko numvaga abandi bavuga ngo reka bashakishe ku ijwi rya Amerika ngo umuntu ashaka uwabuze, nk'uko bakagenda bakamubona. Ntabwo nigeze nongera kumenya gakuru kabo, kuko twaranavugaga tuti wenda baranapfuye ntibakiriho. Ariko mama akajya avuga ati, mana yanjye uwampa n'akana na kamwe rwose nkumva ko uko yabakiriho.
None se bari muri Congo waba waramenye aho bari baherereye, inkambi barimo, akarere bari barimo?
Okay, ni ukuvuga ngo hari nyina wabo wari waragiye muri Congo, nyine bagenda bahunze bamaze kugerayo ngo baje kujya babonanirayo ngo aho bita Nyamirango, ariko abandi bo bakaba barabaga ngo bari mu nkambi ya gisirikare. Noneho rero bo baza kuvamo, nyine ngo baragenda bagenda bajyanye n'impunzi. Iyo bagiye ntago mpazi, ariko nyine kwari ugushakisha gusa, kuko we yambwiraga ko ngo bajyaga bajya kumusura aho ngaho Nyamirango, kandi we yaratashye ari mu Rwanda.
Yego,
niwe wampagaye makuru, kuko jyewe ntago nari mbizi ko muri Kongo ko bari babanyeho, ariko we yampaye makuru ambwira ko bajyaga baza kumusura nka bajya gusura nyina wabo.
Aho muri Kongo we ntiwigeze uhagera?
Ntago nigeze mpagera, jyewe nabaye mu Rwanda niho narokokeye.
Uyu nyina wabo yitwa nde?
Yitwa Mukamuyango Venancie.
We azi neza ko bajyaga bajya kumusura kuba araho ngaho umbwira hitwa Nyamirango, agaruka mu Rwanda ariko abasigayo?
Yabasize, ariko ngo yasize baramutse baragiye baragiye za Brazzaville simbizi. Uwo yagarutse mu Rwanda asiga ngo baragiye bo bagiye mbere yabo,
barambutse batakiri muri Congo.
Batakibarizwa muri Congo.
Ubu rero tubashakire mu bindi bihugu biri hafi ya Congo, yaba Centrafrika, yaba Congo Brazzaville, cyangwa se tumanuke hepfo muri Angola, cyangwa se muri Malawi na Zambia. Wamenya amakuru y'abavandimwe babiri, Ndahimana Eugene na Ngendahimana Theogene, ni kumwe hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga na mushiki wabo Mukarubayiza Maria ubashakisha. Bakaba barakomokaga mu cyahoze ari komini Nyabisindu muri Igahanda muri seri ya Bugarama, ndi bari kubambwiye. None niba bakumva muri kano kanya Maria Mukarubayiza, niba bakumva muri kano kanya, bandikire ya baruwa nkunda gusaba abaje gushakisha babo ibaruwa y'urukundo, mbaha umunota umwe kugira ngo mwisanzure, mubabwire iki bari ku mutima, mubabwire urwo Rwanda, mubabwire neza. Niki umaranye imyaka yose hafi 30 utabona abavandimwe bawe, ushaka kubabwira aho bari? Ubu bashobora kuba bakumva muri kino kiganiro Agasaro Kaburaga, ufite umunota umwe.
Ikintu nababwira, Mana ishobora byose, koko Mana yanjye, baramuka banyumva bakumva ko ndi mushiki wabo bakurikiraga, bangwaga mu ntege. Kintu mbifuriza ni uko nakongera kuva ijwi ryabo nkazahumuriza mama, numva yuko nabo baba bakiriho nawe akazishima, kuko afite agahinda gakomeye, aba mu nzu wenyine, akumva ko abo bana baba bakiriho rwose, nabo bakamuhumuriza, bakumva ko umubyeyi yicaye atekanye yumva ko hari n'umwe uriho. Natwe tukaba tubakunda cyane, twumva tubifuza cyane, nibo dusigaranye, abandi bose barapfuye barashize. Tubabonye twakumva twishimye, Mana ishobora byose, Mana Venusi ni ukuri kw'Imana, sinzi ikintu Imana yazakugororera. Tukagutura Uwiteka wenyine, akaba ari ukwicaza ijabiro. akakwica zisabiruka twumvisha wenda nkumva ndahimana nanje ndahimana bangwaga mu ntege aribo basaza banje bari barashinguye data maze gupfa nkumva ndishimye ndongenda babonye n'amarorerwa twahuriye nayo mu Rwanda nkumva ndishimye umutima wanje nkumvururutse Bene siti ngize gutya nkumva umwe turi kuvugana cyangwa bose nkumva ndabavugishije mani ishobora byose niyo nahita mpfa ariko nkumva ko bariho wenda mama akazasigarana nawe nakumva nishimye Bene naza gutura uwiteka akagenderera umuryango wawe akagenda kicari wawe ishabiro akaguha amata munsi y'umuruhimbe ko tugahora na mata ndayakwifurije nk'umunyenyanza
Mariamu Karwaiza ndakumva urukundo ndakumva igishyika kikurimo kandi ndagushima nta kintu cyiza nko gusaba Imana ndasaba cyane kugira ngo nzaguhamagare mu minsi iri imbere nkubwira yuko abavandimwe bawe nababonye hagati aho ndagutumye unkomereze uwo mubyeyi wawe mukaru kwa Varfonsi numbe yuko ari wenyine kandi yifuza kubona abana be umusuhurize umunkomereze kandi nawe nkifurije amahoro y'Imana
urakoze cyane Imana iguhe umugisha
Agasaro kaburaga
Kalisa Calixte amaze imyaka 43 agarutse mu Rwanda avuye muri Uganda mu mwaka w'1980 yari ari kumwe na mushiki we muka Kalisa Rose na papa we Semusambi Soter muri Uganda bakundaga kwita Kagurusi Soteri abandi bagize umuryango we barimo nyina umubyara Mukankubana Gertrude basigaye muri Uganda kimwe abarumunabe yaje gushakisha hano mu kiganiro Agasaro kaburaga Kalisa Kalishiti yatuye mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Mata akagari ka Gurwe umudugudu wa Mata
ikintu kinzanye mu kiganiro Agasaro kaburaga no kurangisha umuryango wanje
yego
twatandukanye muri 1980 cyo gihe nari mfite imyaka 6 nge na mushiki wanje papa yavuye mu Rwanda gihugande
yego
ageze ivugande ashaka mama noneho mama kubera ko yamushatse ari muri ba bantu bari barahunze ageze igihe cyo gushaka gutaha mu Rwanda mama asigarayo warize anzana nge na mushiki wanjye asigarayo mama na barumuna banjye babiri ubwo rero kuva ubwo kugeza n'uyu munsi nta makuru ye ndamenye niyo mpamvu rero nishuje kuza mu gisaro kubera mu gasaro kubera ko nakomeje numva abantu benshi babona imiryango yabo ndavuga nti reka ngerageze ndebe ko nazagira amahirwe nk'ababona
kugira ngo byumvikane neza kandi nabumva kino kiganiro Agasaro kaburaga badufashe gushakisha abavandimwe bawe n'umuryango wawe kubera ko ukubavuga ni benshi twibutse ni muwihe mwaka papa wawe yahisemo kugaruka mu Rwanda gutumuhe mwaka
papa yagarutse muri 1980 mu kwezi kwa 12
muri 1980 mu kwezi kwa 12 icyo gihe bamwe mu banyarwanda bari batuye muri Uganda bahisemo gutaha baraza baza mu Rwanda abo ngabo ndiba papa wawe yagarutsemo yararimo
yagumye mu Rwanda kugeza intambara iteye ubwo aza no kwitaba Imana ubu ngubu nige na mushiki wanjye nyine twasigaye twiyemeza rero gushakisha ngo twumve ko twazababona
kuva icyo gihe nta gakuru wigeze umenya ka mama wawe nta gakuru wigeze umenya kabanyokorome nta gakuru wigeze umenya kabandi bo mu muryango wawe basigaye muri Uganda
nta ko rwose nta na kamwe
mu banyarwanda bose babaga muri Uganda batashye mu Rwanda nuko uko bivuga numva wowe uri hepfo ngaho mu karere ka Nyaruguru ariko ugiye mu karere k'amajyaruguru y'u Rwanda uje mu karere k'uburasirazuba bw'u Rwanda ukajya hariya muri za Nyagatare ndetse ugasura n'utwo duce abaje muri 80 babagamo ukaganira n'abantu wigeze utekereza kunyarukira yo kugira ngo urebe urarangatanya amaso no ku bantu ushobora no gusanga hari umuntu umusare bashobora no gusanga barimo wigeze ubitekereza
nigeze no kuhaba ariko ntagerageza kureba amasura ariko y'abantu nkabona ntabwo nabishobora kubera ku kigenda ari nkiri umwana nkabona amasura y'icyo gihe sinyibuka neza
yego
ariko nyine mbura uko mbigenza nyine ndarekera
reka ngufashe
ngize amahirwe numvise agasaro ndavuga ntiyenda hari byazamfasha none
yego reka ngufashe noneho niba wibuka amazina yabo ngabushakisha tugende tuyavuga rimwe rimwe ariko twihuta kugira ngo abantu batwumva muri kano kanya uza kumva iryo zina avuga ati uyu muntu naramubonye ari mu Rwanda cyangwa se ari muri Uganda wambwiye ko papa wawe yitwa nde niba utabimbwiye bimbwire papa wawe yitwa nde Abagande bari bamuzi gute yitwa gande
papa wanje yitwa Semusambi Sotere
yego
ariko ari Uganda yarafite izina yitwaga Kagurusi Sotere noneho mama wanje yitwaga Mukankubona Gertrude
yego
bamarume umwe umukuru yitwaga Amategeko umuto harimo n'uwitwaga Mbaraga n'uwitwaga Rubondo noneho barumuna banje hari witwaga umukuru wari usigaye yitwaga Shyaka Augustine twasize mama ngo amaze kubyara kandi kana gatoya papa yatubwira kwitwa Guhimana
mbese muri Uganda uribuka aho mwari mutuye
twari dutuye ubundi gihe navukiye mu mujyi wa Mitiana
yego
ariko tuza kuhimuka tujya gutura ahantu bitaga Inaruki hafi ya paruwasi hari n'amashuri kuko ndumva narahavuye nari ntangiye kwiga mu mwaka wa mbere ku musozi ku mukaga bitaga Mayombe ku mukaga Mayombe twari duturanye n'abagande bitwaga Abaruru bafite umutware wabo witwaga Sengusu ndumva narimuzi nkiri umwana muto umwana w'imyaka itaratu hari ikintu abamaze gusobanukirwa
uribuka cyane birumvikana
noneho kwa nyogokuru aho bari batuye bahitaga ngo ni mu Rukora nuko bahitaga ntabwo dusobanukiwe neza ariko niko yitwaga aho kwa ba nyogokuru bari baturanye n'abagabo bitwaga n'abasaza bitwaga ba Fenekasi nabo b'abanyarwanda niwo bitaga Hemedi abo ndumva mbibuka
Kalisa runguhaye nawe umunota umwe uyu munsi ntabwo ndi buwurenze nk'uko mbikora kenshi wo kugira ngo mwandike ibaruwa y'urukundo muyandikire abantu banyu mushakisha asize imyaka 43 utandukanye na mama wawe ndetse n'abandi mu muryango wawe ukaza mu Rwanda hano mwaka w'1980 kuva icyo gihe ntabwo wongiye kubabona n'iki wumva ushaka kubabwira muri kano kanya
niba mama anyumva Mukankubona Gertrude cyangwa se marume Mategeko cyangwa se Mbaraga bakaba banyumva n'abarumuna banjye Shyaka Augustine bose bamenye ko tukiriho jye na mushiki wanjye rwose Imana izabaho umugisha kandi ndifurije kuzabonana nabo amahoro rwose murakoze cyane
urakoze nawe Kalisa Karishiti ugire amahoro y'Imana ngushimiye ko waje mu kiganiro Agasaro Kaburaga mu mwaka w'1994 Mukayira Lora Sauda yahungiye mu nkambi ya Rumasi mu ntara ya Kagera mu gihugu cya Tanzania muri 1996 atandukana na musaza witwa Manfu Arifa bahoze batuye muri prefecture ya Kibungo komine Rukira muri sektori ya Gitwe muri Serere rwa Mukobwa atuye mu karere ka Ngoma umurenge wa Rukira akagari ka Nyinya umudugudu wa Kabimba
Ikiunganya mu kiganiro gasaro kaburaga naburanye n'abavandimwe. Ubwo rero nifuzaga ko mwamfasha kubashakisha.
Abavandimwe bangahe bande?
Naburanye n'abavandimwe babiri. Umwe ni musaza wanjye yitwa Mafu Arifa. Hanyuma undi ni mubyara wanjye yitwa Mukadusenge Naisa.
Mwabonaniye he?
Twabaga mu nkambi y'Irumasi. Njye nibwo natandukanye nabo, ariko basigarana n'amasenge witwa Nyiramahoro Salima. Hanyuma rero nabaza ku
Yego.
Nawe rero yaje kubabura ariko ngababura batwawe n'uwari umukuru wa polisi ngo witwaga Biryampora. Uwo Biryampora rero ngo yari akuriye polisi yakorera Gisayanga.
Abo ushakisha abo bamamfu bari bafite imyaka ingahe? N'abana yajyanye kumukorera? N'abantu bakuru yajyanye kumufasha bari bafite imyaka ingahe?
Bari bari mu kigero cy'imyaka 11. Ariko Irumashi nge twahabaga impunzi zitarahunguka. Naje kuburana rero na masenge niwe wari warampunganye icyo gihe asigarana nabo.
Yego.
Ubwo rero uburyo bageze Kayanga bwo ntago mbizi, kuko twari twaraburanye, gusa mbwira ko ariho baburaniye batwawe na Biryampora.
None se uwo Biryampora yamubwiye aho abajyanye n'igitumye abajyana?
Ayo makuru masenge iyo yamusabye nta abuye ikintu akubwira, ntabwo nzi uko byabagendekeye. Nanjye ayo niyo yabashije kumva.
Yabajyanye ku neza cyangwa se ku nabi? Ubwo ari umupolisi yaje yitwaje amapingu cyangwa se yaje yitoratoza ashaka abana ati muze tujyane? Ndashaka kumenya uko byagenze kugira ngo umuntu ukuriye polisi ahantu aze mu nkambi afata abana b'imyaka 11 abajyane batakosheje. Yabajyanye se ku ngufu cyangwa ku neza? Nicyo nshaka kumenya.
Mu by'ukuri amakuru y'uburyo yabajyanye yasinya afite, kuko bari basigaranye n'amasenge. Iyo mubajije ni uko ambwira.
Ubona hari icyo aguhisha cyangwa ubona kubwiza ukuri kose?
Ayo makuru nayo yampayeho mubwiriye ko ntangiye urugendo rwo kubashakisha. Ntabwo rero namenye niba yambwiza ukuri cyangwa wenda hari icyo atambwira.
Mbese iriya nkambi ya Rumashi hari abandi banyarwanda mwayibanagamo?
Twayibagamo turi abanyarwanda benshi, aho twari tunatuye by'umwihariko n'ubundi wari umurenge dukomokamo uhatuye. Inkambi yari nini ariko bagakora amaranje, ku buryo abantu bari bagabwe baturanye mu Rwanda no mu nkambi babaga baba muri Karitsinga.
Yego. Hanyuma mwajyaga mujya gutembera muri za Benako? Ntabwo bigeze bakubwira ko abo bana babimuye babajyanye Benako ngo bahave bajya ahandi?
Benako twajyaga dutemberayo na Musuhura, ariko njyewe nahungutse nyine kiriya gihe bahunguraga abantu muri 96.
Yego.
Ari nacyo gihe twaburanye. Ntekereza ko ari nabwo buryo nabo bageze iyo za Kayangaho, ntabwo ntazi.
None kuba hashize imyaka yose abo basaza bawe batarigeze bakubwira bati uraho, nuko bataza aho uri, nuko bataza amakuru yawe uva mu rwa mu Irumasi utaha mu Rwanda, barabimenye wabasezeho?
Oya, mu gutaha ntabwo nigeze mbasezeraho. Hanyuma kutamvugisha rero ntekereza ko wenda batigeze bamenya niba mbaho, kuko twahunze papa wacu n'abariya bavandimwe batatu mvuga bwa mbere bamaze kwicwa. Ntekereza rero ko impamvu baba wenda bataragije imbaraga zo gushakisha ko bashobora gutekereza ko ntabaho, kuko mu gutaha ntabwo nigeze mbasezera.
Nta yandi makuru yandi wigeze umenya?
Oya, nta makuru yabo nigeze menya, kandi nanjye nari umwana icyo gihe. Nari mfite imyaka 12.
Wari mutoya.
Ntabwo rero nigeze ngira imbaraga. Ntabwo nigeze ngira imbaraga zo gushakisha ubumenyi, ariko akenge kaje ndavuga nti nshakishe nde.
Mbese kuza mu kiganiro agasaro kaburaga niyo mahirwe ya mbere ushakishije uvuga uti reka nanjye ku Ijwi rya Amerika njye kureba ko hari icyo nahakura?
Amahirwe ya mbere nayagerageje mu kwa kane mu kiganiro cyitwa Tubahuze. Ariko ayo niyo mahirwe nari ngerageje ya mbere. Ahandi hantu nashakikirije.
None niba uyu musaza wawe Mafu arifa akumva niki wumva ushaka kumubwira kikuri ku mutima kuva muri 96 mutandukanye hari byinshi wagombaga kuwara mubwiye mwarakuranye hari kuba muri abana badafite ababyeyi ariko mukaba mutabana mutari kumwe nta wuzi amakuru yundi Sauda niba Arifa akumva niki wumva ushaka kumubwira
Arifa niba yumva ikintu numva ashaka kumubwira nuko umuryango n'abavandimwe tuvukana kuri mama bamukunda kandi bamukumbuye hanyuma ikindi nuko mama wacu tubyara ahora n'agahinda kanini kuko yamubuze kuko n'uvuze izina rye amwegereye ubona ko tumujyanye kure mama wacu ni anonsi ya Tanyirambogoye arahari turi kumwe mu Rwanda ariko agahinda karatwishe kuba twaramubuze pe abaye nyumva nyumva ko tumukunda cyane kandi turamukunda
ngaho rero urakoze cyane kuza mu kiganiro agasaro kaburaga ubashakisha nkifurije amahoro y'Imana Sauda
yego namwe murakoze cyane Imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
mu mwaka w'igihumbi 1996 igihe abanyarwanda bahungukaga bava muri Congo uzabarira Joseline yatandukanye na musaza we witwa Sezirahiga Pascal bakundaga kwita Kigingi akaba yari afite imyaka 17 bari batuye muri commune Gatonde Joseline uzabarira ubu atuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika kagari ka Kigese umudugudu wa Kigese
ubushakisha musaza wanjye twabuze duhunguka tuva muri Congo yahoze yitwa Zaire
mwaburanye bigenze gute niki cyatumye mutandukana
mama njye nari muto cyane kugeza nari agahinja ariko mu biganiro mama yakundaga kuvuga bwa ko batandukanye ngo babaga mu nkambi yitwa Gituku ngo bararasa barimo bataha rero bageze ngo bageze ahantu hari abasirikare bahashyize bariyeri we banga katambuka musubije inyuma
uwo musaza wawe yitwa nde Joseline
yitwa Sezirahiga Pascal afite n'indi zina ryitwa Kigingi
ubwo se yari afite imyaka ingahe
icyo gihe yari afite imyaka 17 kuko yavutse muri 79
hanyuma ashaka gutaha mu Rwanda agera kuri bariyeri ifitwe n'abasirikare b'u Rwanda bamubuza kugaruka mu Rwanda birashoboka
yego icyo gihe barabyanze ngo papa wacu yashatse ko batamujyana ariko ngo nawe baramukubita cyane aravuga ati kugira ngo twese tuhaburire ubuzima mwana wacu nyine ubwo ni gutwara
ayo makuru niyo ufitiye gihamya niyo wabwiwe
yego
uyu musaza wawe Sezirahiga tumushakirehe turamushakira muri Congo aho yasigaye iyo bariyeri bakubwira aho yari iri iryo zina uraryibuka cyangwa se
mama akunda kumbwira ko ngo bari ahantu ngo uyumva bavuga ngo Gakindo na Sake
ubwo ni muri Sake ni muri ayo majyaruguru ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo icyo gihe yitwaga Zaire muri Sake ubwo bamanukaga baganiza za Rakveri basa naho bashaka gutaha mu Rwanda noneho rero uganiriye na mama wawe birumvikana uri hano ushakisha musaza wawe utwaje ijambo mama wawe n'abandi bavandimwe iyo uganira mama wawe urambwira uti papa wanjye ashatse kwitambika biramunanira avuga ati kugira ngo twese tuhaburire ubuzima reka tumureke bamujyane nta kandi kanuni umwongeye kumenya kuva kuri iyo saha asigaye inyuma nta wundi munyarwanda waba waratashye mu Rwanda ngo abwire ati naramurabutswe
arahari hari umugabo nari nyiri mutoya witwa Posiani yatahutse hagati ya 2016 ntabwo byibuka neza nari mutoya
yego
yabwiye mama wanjye ko ngo babonaniye ahantu hitwa Kisangani mu mwaka wa 2003 ariko dukomeje kumubaza amakuru bavuga ko nyuma yaho nyine nta makuru ye yongeye kumenya
icyo gihe babonanira Kisangani birumvikana ko yaramaze gukura kubera ko nimbara afite imyaka 1796 muri 2003 yaramaze kugira imyaka 23 yari umusore uhamye ntabwo bigeze bakubwira icyo yakoraga muri icyo gihe yakoraga icyaracuruzaga yari umusirikare yararirimbaga yarahingaga yakoraga iki
nago yaduhaye makuru ya nyako twamuhamagaye kuri telefoni tumubaza ntangira kumushaka nyine ntangiye kumva iki kiganiro
yego
asa nkaho nyine twima makuru n'ibyo gusa yatubwiye nta kindi yarengeje gusa yatubwiye ko icyo gihe babona na Kisangani uwo watahutse mu Rwanda we yararwaye noneho nyine bari batwari duturanye mu mudugudu umwe ubwo abahura arwaye musaza wanjye aramurwaza arangije kubatwara ngo ibajyane niba ari Congo Brazzaville we yaramubwiye ati rero njyewe ndi muzima reka batware wehe urwaye urembye njyewe ndakuze nzibitaho aravuga ati kuva ubwo ni amakuru ye nongeye kumenya
yagize neza reka dushakire aho za Kisangani n'ahandi hose tu abadi muri Congo Brazzaville bashobora kuba bumva ijwi ry'Amerika muri kano kanya banyuze Kisangani baba baramenye uwitwa Sezerahiga Pascali bakundaga kwita Kigingi uwamumenya rwose yaza hano mu kiganiro agasaro kaburaga katubwira mbese kugira ngo byumvikane neza n'abadufasha badufashe ba bazi aho bahera Joseline mbere ya 1994 mwari mutuye hehe mu Rwanda
twari dutuye muri prefecture ya Ruhengeri
yego
so prefecture ya Busengo komine Gatonde
yego
egiteri Rusasa serire ya Nyagahama
Joseline niba musaza wawe akumva muri kano kanya igihe kirageze cyo kwandika ibaruwa y'urukundo hashize imyaka myinshi ntagakuruke uheruka imyaka irenga 30 niki ushaka kumbwira ukorana ku mutima iteka muri kano kanya ufite umunota umwe
icyo namubwira nuko mama wanjye mukumbuye ahora mutekereza kandi ni ukuri aramutse akiriho tukabimenya mama wanjye yarashaje ni umukecuru mukuru papa wacu we yarigendeye ariko ni ukuri aramukunda aracyamuzirikana abavuga ko byanjye bikunze umwana we kuba ataramushyinguye akiriho ubwo rero icyo namubwira niba akiriho turamukunda kandi tutegerezanyije amatsiko
wenda gushimiye cyane ruko waje mu kiganiro agasaro kaburaga amahoro y'Imana
murakoze cyane Imana ibahe umugisha
agasaro kaburaga
undi twakira ni Mugire Nte Françoise nawe urangisha musaza we witwa Niyonzima Gaspard baburanye muri 1994 bageze ku kibuga cy'indege cya Goma mu cyahoze ari Zaire ubwo bamuburaga Niyonzima Gaspard akaba yari mu kigero cy'imyaka 18 ndetse yari yambaye igisarubeti cya kaki na furari tukura mu ijosi bari batuye mu Gatsata mu mujyi wa Kigali ndetse n'ubu niho bagiye tuye ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Gatsata akagari ka Nyamugari umudugudu w'ihuriro
n'ubushakisha musaza wanje nabuze 94
uwo musaza wawe ninde mwabudaniye he byagenze gute
yitwa Nenge Magaspari twaburaniye kuri Goma turi turi guhunga tugeze kuri Goma hariya muri Kongo muri Zaire nubwo twaburanye umunsi umwe twaharaye iryo joro rimwe twaharaye bukebwa mu gitondo turahaguruka kugira ngo nyine tuhaze umva ko no twari twashyikiye turi mu nzu nyinshi cyane zavuye mu Rwanda none tujya ngo duhaguruke mu gitondo nyine dukomeze urugendo none tubura na guce turi kugenda tugiraguruka rwose umva twese tubona ku kibuga
insobanura neza kugira ngo mbyumve muvuye mu Rwanda mwinjiye kuri Goma aho mwaraye ni hehe nyirizina
igihe twaraye ku kibuga cy'indege kiracyo kuri Goma
yego
ariko nabo twinjiye imbere mu kibuga nyine twaraye hanze y'ikibuga ariko uriye ibikibuga cyawe imbere gutyo no nubukeye mu gitondo kwa ko impunzi zose zaye zashyikira ari nyinshi twagombaga gukomeza kugira ngo bajye kutwereka ahantu tuzashyira inkambi nyine noneho ngo mu gitondo bukeye bwa mutondo twinjiye muri Zaire uwo munsi bukeye mu gitondo bwabo turi kugira ngo dukomeze urugendo nibwo twahise tuburana.
Icyo gihe muhunga mwari umuryango wose mwari bandi mu muryango mwari kumwe
twari nk'imiryango ibiri yari mama na mukuru wa mama ubwo yari mama n'abana be bose na mukuru wa mama n'abana be bose.
Muri icyo gitondo mutandukana mwari mwiteguye mugiye bagira ngo aberekaho mugomba kwimukira mu nkambi icyo wibuka byagenze gute kugira ngo ufungure amaso uvuge uti musaza wanjye simubonanyuze hehe mwari mu kivungiye barabashushubikanyaga
oya nago badushushubikanije twari mu kivungi bako twara abantu benshi cyane none ngo ko twakibona mukuru wa mama kare mukuru wa mama yararwaye none turabona tugiye kuko iyo twabungaga twagunaga kugendera cyangwa tugiye kugendera iburyo cyangwa se ibumoso none tuba ko tugiye kugendera iburyo n'ubundi twese naho tugihaguruka gato kugira ngo tugende uwo mukuru wa mama ahita abwira mama ati ndumva kugenda binaniye ariko abimubwira uwo musaza wanjye we yatambutse imbere ariko twaramurebaga imbere yacu ko yari amagisaro witi cya kake na furari mu izosi none mama ahita atuma undi musaza wanjye wo kwa mama wacu ambwira ati dore mvura agasipara harengage nimubwira agaruke kuko byari mu bantu benshi ageze imbere aramubura aragaruka agarutse rero mama ahita abwira umusaza wanjye nyiriza noneho ukurikire uwo ngubo turi gushaka ahita amubwira ati ukurikira umushaka umubwira agaruke nawe ageze imbere aramubura amubuze noneho bibangombwa ko mama ahaguruka akajya kumwishakira nyine umva ko byari bikiri bugufi mama nawe agaruka atamubonye noneho tuhita twongera tunarara aho ngaho twabaye tukibavuye kugira ngo bukeye mama yongere ajya kumushakisha agarutse umunsi wa kabiri nabwo amubuze nibwo twafashe n'umwanzuro kugira ngo dukomeranye n'abandi tujye gushaka abo bantu nyine bagiye gushyira inkambi noneho ubwo binakomeje ntabwo mama yahagaze twakomeje noneho kumushakisha tugashaka no mu mirambo iyo turi gukora mu muhanda tugapfundura kwa kundi iyo hagenda hagapfa abantu benshi nyine kubera icyorezo cya korera noneho tugakomeza dushakisha tumushaka mu nkambi nk'amezi nk'atandatu inkambi zira nko kuri enye twe tumubuze tutatwigarukira mu Rwanda na mama ngo nyine duhere uko ubwo
muri 94 niyo nzima yari afite imyaka ingahe
yari mu wa kabiri segonderi yari afite 18 ndakeka kuko uwo muri 2026 yari mu 18 ariko mama niko ajya ambwira ukumva ko ngenda umuhererezi mu rugo kandi navutse 84 wavukiye 2026 gutyo nuko mama ajya abimbwiraho.
Françoise, urambwira uti nawe imyaka 8 muri 94 ngenda n'amaguru mva mu gatsata ka Kigali ngera kuri Goma n'amaguru. Mbwira umwana w'imyaka 8 hari abana b'imyaka 8 bajya kwiga muri primaire barimo bumva ikiganiro Agasaro Kaburaga bibaza ukuntu umwana w'umukobwa w'imyaka 8 agenda ibirometero birenze 400 n'amaguru. Izo mbaraga bazikuraga hehe? Niki cyatumaga wumva ugomba kugenda byanze bikunze? Wabishoboye ute
nyine? Urabona twagendaga ntabwo twagendaga umunsi umwe ngo tute tugerage. Twagendaga tugenda nyine turara bugacya tukarara ku mihanda tugakomeza. Kandi urumva yuko niba bari bavuze ngo igihugu cyose kirahunze ko twe twamanukanye n'abasirikare ba Kigali, ikigo cya Kigali kimaze gufatwa, ikigo cyo gihugu cyose bavuga ngo kirahunze, kandi urakeka mu gihe cy'intambara biri habagamo ibintu bitari byiza byo kwagira abantu bafashe igihugu bazica kandi barengana. Urumva kuko twe twagiye tubibona tugaruka mu Rwanda nk'abe tatu twamaze hanze tutatugaruka. Mama aravuga ati niyo menya ko bizagenda gusa simba nabiwe nkunga bana yagumye mu gihugu. Ariko kuko niba abari bafite leta bavuga ati nimudahunga abafashe leta mwese barabica, imbaraga wazishakisha. Ariko nyuma tugarutse amezi atarangiye mama aravuga ati niyo mbimenya simba narigeze mva mu gihugu cyanjye. Ariko kuko yunguvuga kuti ndapfa uriruka
umusaza wawe niba kumva muri kano kanya niki ushaka kumubwira umaranye imyaka irenga 30 ufite ku mutima nguyu wa munota wo kwandika ibaruwa y'urukundo
Ndiye cyo namubwira ngize imana akabakiriho cyo namubwira nuko yataha mama ratariho mama kandi nawe aramushaka cyane barumuna ye bose baracyari kuko ari babiri bishwa bizemye Emmanuel yitwa Mona Jean Pomuseni nanjye nyine mugende Françoise ko twara abana bane kandi turacyapfe nawe twaje dutuye mu gatatu nawe tugituye no mu nzu twabagamo niwe tukibamo ni ukurikiye namubwira nuko yata rwose mara u Rwanda rufite amahoro u Rwanda ruraryoshye na nishye n'iki na kimwe yabazwa kuko nta kintu namarase y'umuntu yegera ku biganza ati nta wigeze ajya mu ntera hamwe nta kintu na kimwe yakoze inama namugira bariho nuko yataha
Françoise Mugirente urakoze kuza hano kwijwi ry'America mu kiganiro agasaru kabura gushakisha musaza wawe Niyonzima Gaspard ndagushimye cyane kuba wari hanganye kugeza igihe tuguhamagariye komeza utegereze wizeye nkwifurije amahoro y'Imana mu nkuru ndende y'ikiganiro agasaro kaburaga ndakira mutsobe kazi Esther wavukiye mu Burundi akaba mwene Gakwaya Simeoni wamubwiye ko yari afite abavandimwe mu Rwanda ariko igihe yahageraga nyuma ya 94 yasanze bamwe batakiriho abandi baratatanye ari hano mu kiganiro ashaka uwo ari we wese ukomoka kuri Gakwaya Simeoni bari batuye I Nyanza ya Nyabisindu atuye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kigarama akagari ka Kigarama umudugudu wa Byimana ndakira Esther umutsobekazi
kinzanye muri kino kiganiro twavuye Burundi data tumubaza uko we byari bimeze akiri mu Rwanda ariko yakundaga kutubwira ko yari afite abandi bana yari yarabyaye akagira n'abavandimwe yatubwiye ko yahunze muri 1999 aza aho yari atuye ajya I Burundi atubwira ko yari afite umudamu afite n'abana ariko aba bana nyine ntabwo twigeze tubamenya n'uwo mudamu ntabwo twigeze tumumenya twari bana bato cyane ntabwo twabikurikiranye cyane ariko we yajyaga atwicaza nyine akatuganira ko dufite abandi bavandimwe bahoze I Butare
yigeze ababwira amazina yabo
yatubwiye umwe gusa ngo yitwaga Suzana
Suzana akaba yari umwana we cyangwa se niwe mugore yari yarasize mu Rwanda
Suzana yari umwana we
umukobwa yego ntarindi zina
tuzi
none se nta zina ry'uwo mugore we yababwiye ntaryo mu zina ryo
naryo ntaryo tuzi pe kuko twegeraga n'ibyo byose yabitubwiraga ari nkaho tumubajije ari nkaho tumubajije na mama yajyaga akunda kumuhaza tete ko abana bakeneye kuzamenya umuryango bimeze bite wababwira musaza ukabona nta akavuga ati reka nzababwira nibakura twari batoya ati reka nzababwira nibakura nuko nabonaga asa nkaho adashaka kubyinjiramo cyane
none se niba yari yabavunguriyeho akababwira yuko uwo muryango we yabusize Butare yari nini yababwiye agace nyirizina yabasizemo yababwiye ko ari Butare hehe
yatubwiye Inyanza
Inyanza ya Nyabisindu
Inyanza niho yatubwiye
Nyanza nayo ntabwo ari nto ariko ubwo turagenda tuhegera
ahantu hahoze mbese ntazi ahantu ngo hahoze ari mu Rukari aho hantu rwose ngo niho umuryango we wari uri ahantu hahoze niho byari byegeranye n'aho mu Rukari ariko ni hafi aho ngaho
Yego, urumva ko tugenda noneho tuhagera rwose abantu bari batuye hafi aho ngaho barahari ku buryo birumvikana ko izina dufite ni rimwe gusa ariko nta muntu uzabura ntabwo hazabura umuntu wamenya Gakwaya Simeone wahavuye muri 59 akajya mu Burundi ariko akasiga umuryango ubwo rero reka dushakishirizaho uragarutse muri 94 wigeze ugera Nyanza ugiye gushakisha umuryango
oya sinigeze ngerayo na rimwe kubera ko nashakishije umuntu nshobora kuba nabaza wenda ngenderaho ndamubura nibaza ukuntu najya aho hantu simpazi sindahagera na rimwe nkagenda gusa nigabye biranyohera ubwo numvise ikiganiro ndavuga nti wenda nshobora gutangaho amakuru makeya mfite hanyuma bakamfasha icyo papa twe twamaza yatubwiraga amazina we amazina yatubwiye izina ry'uwo mukobwa we akakubwira ko yari asa n'abavandimwe harimo ngo bari abapasiteri yari bari n'abadivantiste ariko ntago amazina rwose nyibuka ko ari bato akatubwira n'amazina y'ababyeyi be
yego amazina y'ababyeyi be urayibuka
iyo ndayibuka nibuka aho rimwe rimwe
yego bitwaga bande
papa we yitwaga Ngabo y'Icondo
yego
naho mama akitwa Nyiraburo
yego yababwiraga umubare w'abana yasize mu Rwanda bari abahungu bangahe bari abakobwa bangahe
papa ntabwo yigeze atubwira umubare w'abana yari afite mu Rwanda gusa yatubwiye ko bari abakobwa gusa
bari abakobwa gusa
Rwanda bari abahungu ariko yatubwiraga ko bari abakobwa
mbwira mutsobekazi aba bavandimwe bawe uyu muryango wa papa wawe Simeone Gakwaya nakugendera Imana muhi uko ridashira urabushakira iki
ndabushaka kugira ngo base nange ngumenye kuko nta muntu numwe wo mu muryango we n'iki kandi yajyaga tubwira ko bahari noneho hari igihe twigeze kubona urwandiko nari nazibagiwe ubwo umuntu witwa Suzana ndumva n'izina rinaho nari kuyahubwo Suzana yatwandikiye urwandiko ntabwo nibuka umwaka rutugeraho urwandiko turarusoma hariho amazina yacu twembi jyewe na mukuru wanjye urumva yari atuzi ati muraho mukoresaje n'akandi kazi murakomeye nyine nkabaza nka ari hatubaza turakomeye turaho atubwira yuko ari Suzana atubwira yuko ari umwana wa Gakwaya Simeone izo Suzana ndumva ni naho rwose namumenyeye noneho urwo rwandiko turarusoma sinibuka mu bintu byinshi byari birimo nari muto aho turangirije kurusoma natwe turandika
yego
ngo tumusubize noneho aho tumusubirije ntabwo nibuka umuntu wari warazanye urwo rwandiko pe narubonye gutyo mu rugo nari mutoya ntabwo urwandiko ntabwo twigeze tumenya irengero ryarwo niba rwarabageze rwaramugezeho niba rutaramugezeho ntabwo mbizi ariko yaratwandikiye rwose uwo muntu ndumva n'iryo zina ni naho narimenyeye
none si icyo gihe yashyizeho uko yanditse ari he yavuze ko yari muri paruwase ya Nyanza yanditseho gusa ko ari Nyabisindu yababwiye se icyo yakoraga yababwiye ko yari umubikira yababwiye se ko ari umukobwa wa Musenyeri yababwiye se ko yashatse akandi kantu wibuka na gaki kari kanditse muri urwo rwandiko ongera utekereze
icyo nibukamo ni ijambo muraho n'amazina yacu yanditsemo nta kindi kintu nibukamo yaba yaravuze n'izina rye yaryanditse hasi rwose ndabyibuka ko yari Suzana umukobwa wa Gakwaya Simeone ari gutyo abyandika gutyo nicyo kintu nibuka rwose
uko bimeze turashakira kuri papa wawe niwe bigaragara yuko hagira abantu bamumenya duhereye ko yitwaga Gakwaya Simeone akaba yaratuye i Nyanza hafi yo mu Rukari abahegereye abakunda kuhajya kuhasura kenshi abari bahatuye kugeza muri 94 Gakwaya Simon wabaga i Burundi yari yahashize umugore n'abana umwe mu bana bakitwa Suzana. Suzana niba wiyumva niba ukiriho Imana igukomeje ukabuzi kufite barumuna bawe Mutsobe Kazi na Kamikazi wandikiye bari Burundi n'undi wese waba bumva ijwi rya Amerika muri kano kanki kiganiro agasaro kaburaga dufashe tumenye uyu umuryango wa Gakwaya Simon kugira ngo dufashe Mutsobe Kazi tugufashe kugira ngo ubone umuryango wawe niba Suzana kumva muri kano kanya ndetse na barumuna be cyangwa se bakuru be barabana bakobwa papa wawe yasize mu Rwanda niba hari ukumva uzamenya iryo zina Mutsobe Kazi uzamenyana murumuna we Kamikazi uranyibutsa Kamikazi nari nzi na utakiriho ariko uzabamenya uwo nguwo yaduhamaga katubwira niba uyu muryango wa papa wawe wa Gakwaya Simon ukumva muri kano kanya dusabe cyane kugira ngo Suzana mwandikiranye abakiriho yumvira ijambo niki wumva ushaka kubabwira muri wa munota ntanga wo kwandika ibaruwa y'urukundo niba hari umwe muri bo ukumva niki ushaka kubabwira
ikintu ushaka kubabwira Niza mahirwe rwose ndakunda n'ubuhoda nakumva ubutumwa wanjye urukundo cyane cyane
komera
numva mbakunze ntanabazi ntabwo ari cyo kubeshya mbakunda cyane ntanabazi nziza mfatirwe n'umuntu n'umwe ukomoka kuri data nakumva nezerewe cyane mu mutima wanjye iyo nyine kumubona gusa sinzi ukuntu nabyifatamo rwose
komera ndahamya yuko abantu benshi mwumva iki kiganiro agasaro kaburaga kigana ku musozo muhanahane amakuru abantu mukomoka Inyanza ya Nyabisindu ntazabure numwe wo kubara inkuru turifuza rwose kumwadufasha Gakwaya Simon n'ababanye nawe i Burundi muzi aho aturuka babanye nawe akiri umusore muzadufashe kugira ngo tumenye umuryango we yasize mu Rwanda muramwumva Mutsobe Kazi Stella mu kiganiro agasaro kabura gafite intimba kutagira numwe yasanze mu Rwanda ariko ndahamya yuko hatabura numwe nyaboneka mudufashe kugira ngo tureme agatima uyu muvandimwe Mutsobe Kazi Esther ndetse n'umuryango we ushaka undi muryango nibutse ko ari Simon Gakwaya niwe papa we wavuye Inyanza muri 59 gana mu Burundi akasiga umugore n'abana umwe mu bana niwe tufite izina ni Suzana ariko mwese aho muri mu kiganiro agasaro kabura gakuru uyu mugoroba cyangwa saba twumva mu gitondo aho muri hose ku migabane yose y'isi muzahanahane amakuru Esther Mutsobe Kazi ndagushimiye cyane kwa waje mu kiganiro ndagukomeje ukomeze utegereze wizeye nzaguhamagara ningira icyo menya nkubwire inkuru nziza ngaho rero nkwifurije amahoro y'Imana
murakoze cyane namwe Imana ibafashe
ikiganiro cy'uyu munsi agasaro kaburaga ntano kirangiriye mbashimiye kwa mwadukurikiye abashaka kuza mu kiganiro mbibutse nimero muzajya mukoresha mwohereza ubutumwa bwanditse mutanga umwirondoro wanyu aho mubarizwa n'incamake ku muntu mushakisha ni 00120027643461 nongere nyisubiremo 00120027643461 naho ubutaha ari kumwe na Venuste Nshimiyimana.